Bangenza bangamba mibanghlohla bathi inkonywe Sebizindini zodwa ngisakwazi nokujabula Bangyala bangamba mibanghlohla bathi inkonywe Sebizindini zodwa ngisakwazi nokujabula Singahlala ngokushipho noma ngendlini encane Olilishini lami lingafuna nominini Olilishini lami lisafuna ukuhlale kwakhe Selige fune ngishitsu ngihleli nomndeni wami Bangenza bangani bami banghlohla bathi njole Sengizinkinga zodwa ngisakwazi nokujabula Ngifuna ukuhlala ngokukhula ngiyaphuma emjuleni
Ngifuna ukuhlala ngokukhula ngiyaphuma emjuleni
Ngifuna ukuhlala ngokukhula ngiyaphuma emjuleni
Ngifuna ukuhlala ngokukhula
ngiyaphuma
Only peace of mind, you know, yeah, I'm trying.
Only peace of mind, you know, yeah, I'm trying.